as ever far. Yeah, me long and she nice. Sigile sangena manje inganza kugcwala ngathi ngiphethe samanyora ngicela ungadali kweleto. Mina ngifuna nice time, ngifuna ukuphila soft life. Ngifuna ukuphila buthebelela, ngifuna stress, ngifuna next. Ngifuna ingane fresh, ingane insane, awe ma. Angifune mbali, angifune anele. Yiza nopalisa, nokuthanda ukubalisa. Nginiki diba je, ayibo, yeah. Namhlanje anginasecret. Kokuqala niyamangaza, niyathanda nokuphapa. Kokuqala niyamangaza, niyathanda nokuphapa. Dalonga ngishi nice time. Was a 75. You gotta puff and pass. Funa bantwana basna. Was a 75. Belonga ngishi nice. Check his card, ayizolo beyibuya. Umbalo sanele, bahambe nomabuya. Upolisa beka ngifensa, and mina ngiyasivela. Fast izolo, ngifuna ukuboneza izolo. Yazi le ndaba inkulu, isilwane sakwamhlola. Izolo ngibona imhlola, funa abantwana basnacks. Hayi abaneyngane, funa ikhekhe kuphela. Funa lelele khethe. Ingane isigcwele ibus, uchoose my kettle. Bamba wakho naye, keep the change. Angithi ngisazobuya la, funa idiba je. Angithi ngisazobuya la, funa idiba je. Dalonga ngishi nice time. Was a 75. You got